bubble made it.
Yeah. Yeah, 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 yeShorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Na mimi. Shorty and I take a cool flex. 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 Na mimi. Shorty and I take a cool flex. 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 Na mimi. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex. Shorty and I take a cool flex.Shorty anataka kuflex na mimi. Tuko kwenye mia sabini, tumepiga pini, pisa mjini. Pull up in a Lamborghini, Swezi sao tulikuwa maskini. Shorty anataka nini, au shingoni madini. Nimetoko zangu swailini, saivi niko nyamwezini. Tasema Usain Bolt na vokimbiza. Eto na mwita kidoti, mjenja wa sinza. Amekuja kaji koki, nkamo mbeskiza. Tuko na ratiba zetu, nanganganiza. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Sukasa, mchumba nataka kuflex na mimi. Indo au viwanja, satisfaction guarantee.
Na kujapo ningo je, vabla koli sipote. Ni AYD everyday, leo ndo man sinemare.
Kwanza na kona ulivapoa, mimi na cheese. Unywele zigo hips, gutam, baka na heels. Siku tam tam, pom pom, flex na mi. Oda nojo takale uko na monster, monster, flex.
Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex. Shorty anataka kuflex na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Cheke kwanza livotoka sexy. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Na mimi niko ndani mejiseti. Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi.
Shorty anataka kuflex
na mimi. Flex na mimi. Na mimi.